Odon jotti heda gol dande fulbe do fewa fulfulde komi woni cerno modumba en jokkan yewtere men ko fati e lural dental leyde hirnage Afrique dental fediawongal no okki Mali Burkina Faso e Niger lebbi jeegom kadi ngam waylugol pellital mum Basirou Diomaye Fay mo Senegal e Fornia Simbe mo Togo no immina ko yewtida e leyde tati joni yiltoden e rogere men didabere jokkitoden yewtere den enen e hobbe men ben ide wondi fahin e Dr Abdou Ba hertordo dente hakuleede gila Dakar e Aliou Diallo jende yankejo darani do firtugol sata kumpita senandeje no wi'e fact checking Dr Mahdi Aboubakar Abba tawti en ka rogere didabere do Dr Mahdi mi yettima
Allahu usuku salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
ko an ardi département gandal dawro ka dudal maungal Modibo Adama mo Yola dun ko Nigeria fofoma karogere didabere do en yewtan ko hasi wonude batte yaltugol de leyde AES ka dental leyde hirnange Afrique Dr Mahdi ECOWAS o ki leyde AES de lebbi jeegom ngam yo de waylu pellital majje de heddo e der dental gal dun ko dun woni ngal dental hakku leyde wal biol mayedun
e tapu masina la sure ngam ECOWAS usta sattungo do to be yidi be narra be lesde do to be sakkini bolle se do dillan walaari ko Nigeria man ay wakkati soja jabi to jabi laamu wala soja okkiti laamu be koydu abata da jabi laamu do dubi joyo wadi da Umayi Abdulsalam jabi laamu Nigeria do Abdulsalam ko yofi dum dubu tal o taski siyasa aje wato ngam man na hunde jama gotel be suttata goddo be lamina ba mo soja arti porti ha Niger benanta Mali benanta Burkina Faso bo ayata wartira mabiya mo warta shugaban gasa wadata ko bi arti be porti mo porta mo o dilla ngam man soja taskalla mo be hakkilo ngam man ECOWAS be hokka lesde do wakkati kimmini di wakkati juddum sabe tana be waadi wakkati sedda be hokka be dubi tatati on hokkita on tabbi di taka dubi didi dubi didi do to be hokki be soja mo famtan soja mo deiten soja wadan siyasa be hakkilo wato hokkutugo laamu siyasa do laamu on kuje on kashi kashi number 1 be wada constitutional conference number 2 be jona bikko siyasa number 3 be kafa political party number 3 be wada zabe de nen number 5 be hunna be ayi abiyata go wada do parle le bijego le bijego famdi
Aliou Diallo ko Bamako jodida ada hayni kam Mali Niger Burkina Faso wayli darande mum wontita e der CDAO
aywa mi da andi tan tik Allah kono ko faabe ngartani an tiidi tan de li laamuji de ayati ngari ki kulliti wiide de manaji fotobe e li gifso ma yentu ko diawo tabi ko de briski hebe tabi ko koyde kurde mi ni la li ta ci diawo wa wadde mi jatto faabe ngarta ka te jonga ta mi jatto ko wa laataade ni laataade mi jatto hono watte yalla e espace na tiidi e baa wadde ko djiti tawe baa gulbidde kono ko yati yaade hono kamar ci en ma walla ko nandi hono muudo en tudi leede ayete de hadmo ana e leede ci diawo leede ci daro en di hadmo ana e leede ayete en de
docteur Abdoul Ba arma lesde den tati yalti e dental gal holko saati wonude batte dum hay si tawi en nani wonde AES fawata leede dental CDAO visa
jarama ko zamdal himmungal kono haade den fo ko be holliti ko kambe leyde le tati de wadde liberté nata yalta bibbe leyde le CDAO dum don wawata wonirde no be inniri ni sabu so tawi kambe leyde de be yalti officiellement e CDAO on tuma wana dereji CDAO nyawata be kambe kadi be wawata wiide ko dum do wonata hakkunde mabbe leyde CDAO dum wonata hantin ko accordji kesi nanondiral jewtondiral hono be gollondirta dum fudda jabeede andede foti ko gollondiral nata yalta bibbe leyde de wala ko faati economy wala ko faati financement sabu da andi kambe won leyde le CDAO ino rendidi e mu'en e kalisaji woni money français CFA o ha joni be innani be yalta demwa aywa sen ari non e battiji di ganduda ino battina yaltugol mabbe gol e der CDAO e ko fati fedde CDAO tawi de do leyde le tati yalti ummade CDAO gonga dum do mo yanani CDAO fedde CDAO sabu sedeyawo woni ecoas yahatno ko wawde rendinde leyɗele ɗe ɓe nattindira fagguduji leyɗele ɗe heɓa ɓamtare ɓe waɗa ndaɗɗudi faggudu infrastructure ngo annduɗa ino humidira hakkunde leyɗele ɗe naata yalta o e nawde piiji e autoji mum e laabi mum e tereji mum fof ɗum ɗo so tawi ɓe yaltiɗo ɗum ɗon battinat e sedeyawo battane ɗe moƴƴani saabu ko ustare wonande sedeyawo e sengo wongo ngon so tawi ko batte ko heɓata leyɗele tati ɗeɗo siɗe yalti sedeyawo eɗen gandi ɗum ɗo wonata ko weɓaniɓe e ɓoɗo waktu joni saabu kamɗe leyɗe tati ɗen fof hande hande o ko leyɗele uddiɗe e laa e maaje ɗo ɓe heɓata poor ɗo ɓe nattinta walla ɗo ɓe yaltinta jeeyeteeji maɓɓe e jokkondira e yaasi ko maɓe wallondira poruji leyɗele sedeya o wano sénégal wano guiné wano abidjan wano cotonou walla benin e ɗon ɓe ɓaarotono ɗum ɗo noon hannde ɓe uddina nder ɗo leyɗele ko akkuraji goɗɗi watten hakkunde mumen geɗel ɗimmel ngel ɓiɓɓe leyɗele tati ɗe ɗo so tawi kamɓe ɓe yalti ummade sedeya o goonga enen afrique tengti afrique hirnaange ga fof renndooji men ɗi koko naattondiri e ɓe woowi jahondiral hakkunde maɓɓe kono noon e no ɗum wontirta caggal yaltude nde ina waawi baylital waɗa ɗum ɓeyda sattande ɓe seeɗa e kono en nganndaano ɗum ɗon waawata wonirde tawa ooɗo waktu jooni ina woodino scénario ji ɗi annduɗa ina joorta walla ina soyna ina waawi wonde so tawii ɓe yalti ummaade sedeya o définitivement
e docteur Madi an kadi holno njiirɗaa ɗe heɓɓitanɗe leyɗe AES wiwde ɓe jokkan udditukki keeri maɓɓe e maana ɓe fawata yimɓe leyɗe ECOWAS ɗen viga
to ɓe maɓɓi tan boode maɓɓe fof of african population final good ɓe haɓdi ɗo bo kannde ɓe hoosoyde haɓre man yiɗɗi masin amma bo lesɗe luttu to ɓe waɗata bannin kamɓe ɓe ñaaman bote man ma ɓuran lesɗe ECOWAS man ngam to ɓe maɓɓiti booda maɓɓe ɓe acci ɓikko africa wara ay holli ɓe ɓuri suga bangga tan lesɗe luttu ɗum je hallini ɓe wi soto maɓɓi leddi maɓɓe to non noon feƴƴi bo wala illa ma gabaɗe adutu maɓɓe ECOWAS ngam inaane ma ECOWAS ɓe waɗi hunde ɗiɗi haala luumo harka visa ɓe nanta harka sojaji haala jonde jam to haala jonde jambo jotta finda ɓe narray soja o ngam soja harka man gabaɗeya ɓe soja lesɗe ECOWAS ɓeɗo joɗa jonde maɓɓe ɓeɗo bo joɗa jonde maɓɓe illa man ɓurata wiyata haaje ko jiɗere nane ma ECOWAS na ɗo hokka lesɗe ɗo ceede ba